Jamani na sabicho sikalo kwenye gidaki kauchi lenye kundo mari KFM na mpraburo gaboro nukta deka chendo ntango lo yamo mikelo ni kod 1 Q Phoenix bendeka kingeo tichario ka tichario ndamo katatialo mara rio mar chendo matango lo yamo awangi yoga wechi go iko moteno rekoda ka wach marito ngimo kendo chendo ni endi mar weche mag thieth ni endi ikelo nigi health navigation program. Health navigation program en chenro mar Ekialokiona Center kaachiel gi CBO mar Abakunta. Mano neno ka ntiere rem moro mane ntiere seche ma sana sana ne joma mine mayach kata seche go eko magidwa dhi konyore nikech yudo ka wang'iyo facilities kata ude thieth mantiere chula mar mfangano kaendi seche moko ka emergency obedo mang'ama miyo ok nyal konyore yo maber gi kaendi madwaro ni mondo timne referral otere e od thieth maoko tiyudo ka chenro maber ma ng'at niendi mamiyo inyalo migo transfer matere godo oko kocha moyud konyruok e wang' sa moko wito ngimane kata nyathi ma bende odhi nyuoloni ok owito ngimane ni onge nikech bende kaka ing'iyo sirkal mamalo kaachiel gi mar kaunti onge mosekelo ginoendo miluongo ni ambulance ma bende nyalo kawo jatuo katero oko emomiyo koro chenro mar health navigation program niendi nokel mondo sama ntiere ng'at man gi emergency kanyo ng'ama miyo sana sana madwa konyore kaachiel kod nyithindo matindo to kata kamano chenro ni endi be oyaw ne jotuo mamoko tek ni en case ma emergency to koro ne ginyalo kwayo yie ntiere mar EK ma bende en tije en kawo jotuo kogol ute thieth mantiere chula mar mfangano kotero ute thieth mantiere mainland kaka Mbita. Yorno endo minyalo yudo godo yie ni endi en ni nyaka mokuongo nyaka bed ni dhi osiptal. Ok en yieno endo miluongo ka in gi odi. Idhi osiptal. Sama isedhi osiptal ni endi, ok in emiluongo yie ni endi. Yie ni endi, jachiw thieth mantiere osiptal kanye makose yudo ni kes nino en emergency moningo mok ginyal handle makoro chuno ni nyaka teri od thieth mantiere oko. To en owuon no endo ema obro gocho ne health navigators wakata jogo iko mabende riembo yie ni endi to gibro biro gikawi osiptal kanyo magiteri kar od thieth koro jogo iko mariembo yie ni endi inyalo yudo gi e namba mar 0728-64-69 mano iluongo ni Walter Opiyo kantiere Oliver Ogweno binyalo yude namba mar 0748-104-65-36 mano iluongo ni Oliver Ogweno mago gin jogo eko mariembo yieno endo mar emergency mar EK ma samora mora mantiere case mora mora mar emergency mantiere jatuo moro ma idwa law godo thieth mapiyo piyo tiywayo tol e namba no eki jogi tiyo 24/7 samora mora minyudogi samora mora mantiere emergency to kigocho negi tibro yudogi kendo gibro ringo mapiyo piyo mondo giteri e od thieth kati gocho mana saa 8 otieno kati gocho mana saa 11 onge ng'ama bro nyisi ni asani pod aolo kanyal dhi kata ni mara fuel pod onge hapana samora mora migocho noendo to giwuok immediately nikech mana e tijgi tijgi en neno ni gerito ngima onge ng'ama owito ngimane ng'ama miyo ok owito ngimane sama odhi konyore cha kata nyathi ma bende idhi nyuol chande ok owito ngimane ni gino endo ma bende inyal geng dakika paro sekalo kanyo bang' saa 5 mar okinyi bende kaka nanyisi odiochieng' ma kawuono wadhi ng'iyo weche go eko motendre koda rito ngima to koro ngima ma wadhi ng'iyo nikech pile pile ngima ka wang'iyo to wang'iyo ngima mar tuo moko ma bende inyalo winjo in iwuon inyalo winjo ka dendi ochwakore inyalo winjo ka weyi bari to ma en tuo moro ma tek winjo odwaro ka ibedo keen kabisa koke inyalo winje afya ya kiakili kata mental health emomiyo bende kaka nanyisi chien kacha en gino endo ma bende nyaka wariw lwedwa kanyakla mondo walo ok en gino endo ma an anyalo timo kata ng'ato achiel kata in iwuon inyalo time ng'ato achiel odiochieng' ma kawuono bende kaka nasenyisi wadhi ng'iyo sana sana jolupo ok omin ni ati jomoko waweo kando lakini gisani ne waneno ni jolupo osedong chien kabisa koro nyaka wang'i yorno endo ma bende wadwa konyo godo jolupo mondo wane ni jolupo gieki oko wito ngimagi ne gino endo mabende inyal kony. Bende kaka nanyisi ni wadhi bedo gi wendo mabende en jalony e weche go eko ma deal gi mental health, ang namiye thuolo mondo oul nyinge kaachiel koda migao mabende ochungne kata migao mabende ochungore. Oyawre Vero.
Yes.
Oyawre ichew nade. Hello.
Hello.
Oyawre Vero.
Oyawre ahinya kae.
Ichew nade.
Achew maber mana yu.
An ba ichew maber. Karibu e nyakalondo mari KFM.
Okay. Antie maber. En mana ni connection ni hapa ni ok winjre maber. Ok ngadre matin but awinji.
Okay. Koro inyalo yudo thuolo mar nyiso jawinjo ni nyingi en ng'a to itiyo gi migao mane.
Okay. An iluonga ni Veronica Aono. Atiyo gi migao mar National Endemic Diseases Control Council e program iluongo ni LISTEN. LISTEN en abbreviation mo ulo ni Local Innovation Scaled Through Enterprise Network. Migao ni watiyo Mpangano. To watiyo Homa Bay County gi Kiambu. Koro e LISTEN kae wan gi programs mopogore opogore. Wan gi HIV prevention to wan gi mental health gi sexual reproductive health. Koro amor kawuono ka ariwora kodu kae mondo wawach wach mag mental health. Ako erokamano.
Sawa sawa. Amor kabisa nikech iwacho ni ati udeal gi migao bende mar mental health. Nikech ma endi en sekta mabende osedong' chien kabisa. Kata king'iyo ji, ng'ato tek mondo iyud ka ng'ato dhi osiptal ni ati en otuo, en gi tuo mar paro. Ang nadhi osiptal mana ka winjo ka wiya bara matin, kata winjo ka koro tienda moro nitiere malit mokanyal wuotho, ema ang nitiere osiptal. Koro gima mental health niendi, mawasiko wawacho ni mental health niendi, en ang'owa, to en ber mane moningo bedni, en ber mane mantiere sama ng'ato ong'iyo ngimane mar kiakili niendi.
Ng'ato ka ngima e paro to konye en bende onyalo dago ngima maber kata onyalo make decisions ne e yo makare. To ka ng'ato pache chandore, en gi stress kata en gi depression, yani pache ok nikare, ok onyal make decisions e yo makare. To mano nyalo miyo kata ka ok otimo gimoro marach to bende onyalo yudo tuoche mamoko mano ok owinjo yudi kada en e paro makare.
Koro mental health ni en ang'o kinyalo define go matis gi dhok ma jawinjo na nyalo winjo sama wawuoye wach mar mental health ni generally wawacho wach mane?
Okay, mental health gi dho ngere wacho ni en state mar keto paro mondo bede yo mukwe kata yo makelfi e yo makare ma ng'ato nyalo make decisions ne kata mag ngimane e yo mowinjore. But ng'ama nigi mental health problem, gi dholuo nyalo wacho ni ng'ama nigi mental health problem en ng'ama wiye ok nikare, yani ok en gi stable mind, wiye ok nikare, ok ni en ng'ama janeko kata en ng'ama wiye olokore. But en gi gik mang'eny e pache momiyo chunye kata pache ok okwe, koro ok onyal make decisions e yo makare. Jok manigi mental health issues ok gin te joma dhi e rehab. Ok gin te joma jonekni. Nitiere jok ma normal matiyo kuondegi to gin gi mental health issues. Mental health biro e yore mopogore opogore. Nitiere gik mang'eny makele.
Okay, koro ka pod wan mane weche mag mental health giki, isewacho ni ka ng'ato onge paro maber, to seche moko kata making decisions nyalo chande. gin aina mage mantiere mag problems miwach ma related gi mental health giki ma ng'ato nyalo ng'iyo to wacho ni anto kang'iyora ma to chal ka gima antiere gi shida sana sana ma related gi mental health giki.
Okay. Gik manyalo kelo shida mar paro machalo kaka stress. Stress ikelo gi yore mopogore opogore. Stress inyalo bedo gi stress ni fiyo tami. Inyalo bedo gi stress ni nam rach pok iluko ndalo ariyo nam okethore. Inyalo bedo gi stress ni rei iuso to itere chiro to ok nyiew. Koro mental health issues nyalo biro e yore mar stress. Onyalo biro e stress modhi e kiwango mamalo miluongo ni depression.
Okay, koro ka dhi mbele.
Koro e yore ariyo gi sana sana. E ng'enyne ma wayudo ka jowa ok ong'eyo ni en gi mental health issues. Though en kode to pok oyudo kony, pok oyudo ng'ama owuoyo go mondo oyud kony mar paro.
Koro kaka iwacho ni nyalo biro aina mar stress, aina mar depression niendi, ere kaka an kata ng'ato nyalo ng'eyo ni ma to koro an gi stress kata kuma koro agike ni to koro an gi gimiluongo ni depression?
Koro ka in gi stress oulo ni nitiere gima chandi ma otami loso. Ka in gi stress oulo ni nitiere gima ne iparo ni inyalo timo to nikech koro kaluwore gi ma ok nyal geng', for example issues mag tho. Nyathi ka ng'at mihero otho e sama no ok ipar ni onyalo tho, to nitie kaka paro bila no nyalo donjo e wiyi mamiyo ok inyal timo gigeni e yo makare. Seche moko nowinjo ni idhi skul to koro ibet abeta, ok inyal somo, in iywak aywaka seche te. Yani ma igombo ng'ama wuo kodi to bende ok idwa ni wach gigo. Inyalo bedo ni in gi stress e yo mar ni kata ng'ato idak gi madambi, to madambi nitie kaka chochi e yo mag kar nindo kocha. To ok inyal wacho ne osiepeni nikech iparo ni idhi nyiso joka to inyalo nyiri. Koro ing'e ni in gi wach ni e chunyi to be ok inyal konyo. Koro miyi stress. Koro mago gin yore ma inyalo yudo godo stress. But stress ni ka ikano wach ahinya e chunyi to en gima ok inyal solve. Kodhi ahinya e kiwango moro chopo ma koro ng'ato inene pile ni nene ga komor kowuoyo kowalo gigi, to ndalo moko dhi ma koro en tinde ok owuo, tinde olorore e ot. Mano koro gino osechopo e kiwango machielo ma koro en e depression. Koro ka in gi stress kata ka in gi depression onego imany kony.
Okay. Nikech koro niwacho ni ati nitiere counties mopogore sama kuma utime programs ugieki, ka ing'iyo e county ma Homabay niendi, chal mar weche mag mental health nitiere nade? Ji adi mantiere ma oseng'i mantiere gi shida motenre koda mental health gi adi? Nitiere jolony adi makonyo wechegi, kata migawo adi mabende osewuok oko mar kedo gi weche mag mental health gi eki? To gin ji adi mabende seche moko osewito ngimagi kotenore nikech nok giyudo kony mapiyo ne shida mane gin godo gi eki? Kata chenro moko ma bende sirkal mar county osekao mondo oked gi tuo mar oked gi weche mag mental health challenges ma koro kwako oganda mantiere county ma Homabay?
Pero kamano, ageno ni jowinjo wa ong'eyo ni EKFM ni Mfangano. To kachako gi e dala, to EKFM osiptal ma wan go ma sub county mar Mfangano nigi sekta makonyo issues mag mental health. Wan gi jolony makonyo issues mag mental health e osiptandwa mar sub county mar Mfangano. E Homa Bay County as a whole, issue ma mental health en issue ma poko miye ongala maber, like percentage ne poko bet ka icheko e yo ma consistent kaka icheko HIV, for example.
Mm.
But weche mag mental health gin weche ma chendo Homa Bay ka. Ji tho gi weche mag mental health. Ji mang'eny kata vijana nitiere mang'eny matho gi issues mag mental health. Especially sani obiro nikech matters financial situation.
Mm.
Nikech ng'eny ne ka ning'iyo ni go ohala. Nikech kawuono ne wawuoye jonam wati gi example mar jana.
Yes.
Kago ohala mar rech,
mm.
tang'iyo ni kagolo rea fang'ano tadhi uso e chiro mabe, na an gi rech mar siling 10,000 awar.
Mm.
Kabiro e chiro mabe,
mm.
an gi geno ni kang'ado, tayudo pesa moingo siling 10,000.
Mm.
To kibiro ka, to jo ndara dwaro pesa, jo KRA dwaro pesa, to jo chiro dwaro pesa. Koro kitambo wangi usrei, mabende seche moko chiro ka okwalie,
mm.
iyudo ka idhi in gi lak.
Yes.
To issues gi osechapo oganda wa mang'eny.
Mm.
Nikech ma en baka makata kiwacho ni nadhi gi rech kila bich.
Mm.
To ka uso matieko tayudo ka uso ma rech kila day.
Mm.
Ng'ato ng'ii to neno ka gima ok in serious go
wahala.
Yeah. Koro ing'e ni mago gin weche machapo paro,
mm.
but yo mapa wanyalo address gi godo mayot. Ji ong'eyo ga ni ng'ato ka nigi mental health issue,
mm.
en ng'ama wiye olokore man oselokore jameko.
Yes.
Ma en koro itere mana osiptal.
Mm.
Mental health issues inyalo bedo solved kata gi dala.
Mm.
Inyalo yudo kata osiepni miwuogo makonyi e paro.
Mm.
Maho pachi miduoge back to normal.
Yeah. Kapod wang'iyo state of mental health e Homa Bay County, be nitiere rehabilitation center ni ng'at moro ma koro ok nyal konyore kidala kata sitende wa mamwalo kaendi madwaro ni koro nyaka dhi lorne kumoro otimne rehabilitation for some time koka oduoke odhi obed ni onyalo dak gi oganda?
Yes, Homa Bay County nitie rehabilitation center.
Mm.
Yo Asumbi.
Mm.
To kanyo itero joma nigi mental disorder.
Mm.
Kata jok manigi issues mag kong'o osechapo madwa ni mondo koro giduog pachgi mondo puonjgi mondo hogi mondo pachgi oduog normal ginyalo make decisions kigin.
Mm.
Mental health issue ok bed ga related 100% gi issue mag alcoholism kata drug and substance abuse.
Mm.
To ng'eny jothurwa oseng'eyo ga ni ng'ama madho kong'o mang'eny onyalo bet ni omadho kong'o nikech en gi chandruok moro.
Yes.
Nitie joma madho kong'o nikech ng'ato chune ni nyaka omadh kong'o.
Mm.
Kata ng'ato peer influence
kata shida mokale. Mm.
Koro kaluwore gi mago wan gi kar kony Homa Bay County jo Asumbi Rangwe.
Mm. Okay, ka koro wabire gima noningo walose kawuono sana sana ng'iyo wach mar mental health niendi ir jolupo to koro kwadwa ng'iye e yo maduong' kata the broad perspective wadwa ng'iye sana sana wach mar stress mabende en dangni mar paro kidogo tu kaachiel kod trauma en ni en gi buok moro kaluwore gi gino endo mabende notimore ne kata gino endo manotimore ne nyawadgi mabende ne oneno mapod seche moko buoge. Mm. Koro ka wang'iyo jolupo, gin ang'o goeko mabende miyo jolupo gieki bedo gi stress niendi? Kata gin gik mage matimore e ngima jolupo makoro miyogi gibedo gi trauma kata miyogi buok e chunygi?
Ero kamano kendo. Jalupo, tich mar lupo ok en tich mayot kaka wanene ka giywayo godiochieng'.
Mm.
Tich mar lupo dwaro ng'ama pache okwe kata ng'ama nigi gimoro e wiye. Giwacho ni ok an janam ok anyal dhi e nam gi wiya nono.
Mm.
Janam wacho ga kamano. But king'iyo gimomiyo wacho kamano ni ok onyal dhi ei nam gi wiye nono nikech ei nam ng'ato kong'eyo gima ni ei nam.
Yes.
Yamo nyalo gure, yie nyalo siko, jo polise ma pinje moko nyalo mako ji. Koro kaluwore gi buok mag maybe weather situation ama harassment by border police officers. Miyo janam, especially malupo gotieno kata jatembea mowuok dhi ei nam ndalo mang'eny, dhi koseketo gimoro e obwongone, drugs and kata kongo, mondo dhi kacha ka en aggressive. To ma timore nikech pok giyudo puonj maber. And then, jo sirikandwa bende wagombo ni sirikal otake initiative mondo girit nwa jonam. Nikech janam kabedo harassed gi police, for example, police ma Waganda. To janam nikae rito mondo oduog gi rech. Kodhi kucho to igoye. To kodhi gi wiye nono to ing'eno yom yo.
Yeah.
Owacho ni ok onyal face jok. Koro odhi kosemadho njaga, ma en koro pachi ok nikare. Koro gigore miyudo ni gi end up ni ng'ato samoro osike
pia.
Yeah. Koro igeni issues gi, aparo gi pacha, aparo ni gin issues monego bed addressed e loka gi sirikandwa gi jogi ma
Nikech
gi jonam, onego wuo gi jonam gi jo sirikal mondo paro mar jalupo obed paro ma stable, paro mohore, paro manyalo dhi e nam kong'eyo ni odhi adier odhi lupo, ok odhi ni odhi dhao gi wasigu.
Yeah. Nikech bende ka niwinjo katia kaka governor marwa noloso tarik 7 ka bende nowacho kaka jo Coast Guard seche moko bende chapo jolupo, waneno ka jo maritime be ntiere ga na to kiyudo jolupo gi eki githoro ywak ni jogi ma koro chapo gi moingo kata jirende wa maya e pinje maoko ma seche moko koro wane ma waneno ni ati machapo gi kabisa. To gimbe giywak ni koro jo maritime gi eki chapo gi maro bi omakgi gi mag lupo. Eto magi jogo iko mabende gineno ni ati onego bed ni konyogi sama gintiere e nam koche chande. Yes.
Koro aneno ni county government kaka ne madam governor owacho. Onego bed ni nitiere communication malong'o kata kiluongo bura. Moting'o jonam, to ting'o jo maritime, to ting'o jo nam gi te mondo ji owinjre, mondo ji ong'e kaka nyalo dak. Ka an jalupo, an gi yeya, an gi goka, to jo marino biro to ilaw ji jal ma ji ringo koni gi koni, to kae magole fee, to kae magole chiemo, to kae magole rent. Omak go kaode kata ka in ng'ama nade, paro pachi nyaka dang'ni. Koro insecurity ma wan go e nam miyo jonam pachgi ok ni stable. Koro miyo mental health issues ng'eny e nam nikech seche moko jalupo lupo to en gasara mang'eny malo kaka ne onyiew kata buke. Koro neno ni gini ng'eny ne en challenges nikech olupo to jo maritime ema chamo pesa. Olupo to jo sirikal ma Uganda ema chamo pesa. Koro oneno ka gima otiyo tichne. Kodhi kacha to odhi ka koro oduogo mwalo koni to go bei, obiro en ot kata en odhawa dhawa ma en ok obet mo. Kipenje pes chiemo to en ng'ama go kuku.
Yes. To bende wanyalo wacho ni ati nitiere moko makoro stress makoro jonam to miyore kendgi giwegi nikech iyudo ka ng'ato nitiere sama idwa dhi lupo kacha, nitiere chike mabende otenore gi weche mag lupo, nitiere kabind tond moningo bed ni ibed godo mabende owinjore gi kilowa mari. Tiyudo ka jomoko bende dhi timo kilowa maricho mabende ok opuodhi. Seche moko gik ma gitiyo godo sama gilupo gieki be gin gik moko puodhi. Iyudo ka moko bende odhi nam maonge life jackets gieki. To koro iyudo ka mae ma bende seche moko nyalo miyo jotelo bende koro odhi oked kodgi e nam kocha. Iyudo ka kendo ma iyudo ka lweny bede kocha to en ma ne en gino endo ma bende gin ema gikelo kendgi to ne en gino endo ma bende ne inyal geng'.
Mano adier, ng'enyne jonam ok ochiko itgi e gik matimore e sirikal mang'eny. Nikech for example, a program matiye mar lesson program.
Yes.
Wauro weather forecast ne jonam juma ka juma. Iore ne jakom mar beach. To jakom en jukumu mar jakom mar beach mondo nyis jonam ni jumani saa kama nyaka saa kama weather chalo kama inyalo dhi nam, to sama kama ok owinjore dhi nam kaluwore gi kaka yamo nyalo lo, yamo nyalo lok. Kata ka idhi nam, to wasebedo ka wapuonjore gi jonam nikech watiyo gi fit for community to watiyo gi joyuth. Wasepuonjo jonam ni ka ng'ato dhi nam onego bed ni orwako life jacket. Ng'enyne yudo ka weg yie ma oro jonam ei pi ok ong'iewo ne jonam life jacket. Koro makosa bedo ni en mar jalupo gi wuon yie kuom koso ng'eyo. Koro an aparo ni sensitization no is important mondo ji omed puonjore, mondo ji ong'e gimonego gitim makare ka gidhi e lupo. Nikech ng'enyne imako janam ni onge fishing gears ma mopuodhi gi sirikal. Oonge life jacket. Tok ni en gima janam okia, en gima janam ong'eyo, en mana ni gidwaro yo machiek ma ginyalo yuto go. Koro miyo gi bedo costed, gi ichajo gi mang'eny kuom koso ng'eyo gimonego gitim maber.
Javinjo, na in bende okawei oko ka intiere gi paro mora mora kata penjo kotenore gi twak madhi nyime, tinyalo oro na ote machuok e namba 0754556419. Ka in janam kata in ng'atno endo ma bende in wegi yie, kata in ng'atno endo ma bende odak gi janam, kata society kuma wadake gi warelate gi jogi pile ka pile, ka ntiere kuma wacho maber tiwacho ni kanyo to go ma fine, ka ntiere kuma wacho marach madwaro clarification tiwacho ni kanyo to apogora e paro matis. Kata kamano, awadhi mbele gi chenro marwa ka wang'iyo weche go eko motenre koda karito ngima, nikech koro ngima te mwandu. Kata pile pile wawacho ni ati ji nyaka ti matek niendi, ng'ato ok inyal tiyo matek kingima. Kata sama idhi e nam ni endi bidhiye mana ka ingima, ok inyal dhiye ka ituo. Ka wadok mbele gi twak marwa kawuono, gin habits mane kata gigo gi timbe mage ma jonam koro donjore kaka coping mechanisms ne gigo eko mabende gikalo? Ng'atni endi man gi stress, ng'atni endi manigi ma gik moko osetimore mabogo chunye makoro bedo traumatized, gin coping mechanisms mage makoro ng'atni endi donjore mondo at least olalne paro gi kik obed ni ati usiko paro gi sate?
Okay, coping mechanisms ma jonam odonjore mondo olalne paro en drug and substance abuse gi mon kata gi chuo like chode. E dho nembe wayudo ka ji ogalore ni nitiere saying matinde jo lupo kata fish vendors tiyogo. En slogan magiwacho ni cham janam.
Chamo janam ni en chamo pesa ne koso en chamo ang'one?
Koro ichamo janam en ni ichamo either way. Ichamore tichamo janam. To tuo landre eiye ka, to janam pache bende ok ni kare, nikech seche ka janam kosebiro to odwa gima golo koyo kuome.
Nindo e koyo gotieno mzima.
O ninde i pi otieno mzima, janam ninde koyo, koduogo todwa gimoro machajo wiye. Okuongo madh chang'ane moro kata omadh njagane moro, owinj ka wiye otugore. To sama wiye tugore ni, to madam cha bende nosefuenyo ni janam wiye dwa notug wiye, koro biro kosehoyo janam. To sama ohoyo janam to yana moko ng'eyo kata mama cha ok ong'eyo ni janamni oler koso ok oler. En intention ne ni kiny mondo oyud ang'one oyudre. Ka janam oyath sina. Koro sama gigalo pachgi, coping habits en ni obiro to metho kata oyudo madam ma gale kacha gi paro, madam bende, madam miye liet. To ok ong'eyo status mar madambani. Kiny iyudo ni HIV prevalence mafangano for example currently en at 16%. Iwacho ni to koro waduoke piny koso walande. Koro ing'e ni janam ok ong'eyo gik ma onego tim nikech ng'enyne iyudo ka gin gionge. Wan wapuonjo janam, kwapuonjo janam to i make sure ni biro gokinyi mondo
sama po ko dena
odiechieng' ka onindo odhiambo ka ang' idhi osea. Koro ber mondo ji otudre sirikal jogweng' kata gi jonam giwegi. Teme hoyo wadu, teme wuoyo gi wadu, teme puonjori gi wadu mondo issues mag mental health mondo duok piny. Ng'enywa wan gi mental health issues to ok wang'eyo. Be ok wang'eyo kata kama onego wadhiye, ok wang'eyo approach monego watigo. Gini chando nyaka jo kanisa. Ok en mana jonam kende.
Kapod wawuoyo mana ir jonam ka wang'iyo weche mag stress kod trauma, en impact mane makoro weche mag dang'ni mag paro niendi kaachiel kod kabuok niendi kelo e ngima mar jonam?
Mostly impact mokelo to ng'enyne obedo negative. Nikech ka janam owuok ni dhi manyore to okoso rech kata okoso chiro to gino chande, to iyudo ka di mang'eny ok opuonjre gi jawadgi mondo ng'e ni kacha nyoro natimo makosa, rate na mar HIV osedhi malo, to kayudo buok ni an gi kute mag ayaki kaka janam. Ok onego bed ni aluor mar dhi osiptal mondo amany kony. Kata ok owinjo bed ni aluor mar wuoyo gi nyawadwa mondo okonya mondo ayud kaka anyalo yudo kony. Ng'enyne yudo ka jonam oluor dhi kata e VCT. Koyudo ni en gi kute mag ayaki, iyudo koling' aling'a, paro chande, odhi mana nam, oduogo pod oyudo nyadendi machielo. Koro lando tuoni e kia. To gigi gin majorly gin mental health issues.
Jawinjo na dakika osekalo kanyo 39 bang' saa 5 mar okinyi. Chenro Entango Luo Yamo mikelo ni kod an Wan Kiofenis, kendo chenro ni endi ringo nyaka ang' orom kacha saa 8 mar odiochieng'. Kamano kuom keto ndamo 88.3 mano EK. Kajamjo ndong kaka paparga buru mruma uchiel maru diyo ching podu antire gi Veronica awono mabende enjalo nye wichi mag mental health kodi chimo kawono awangi wichi guiku mag mental health sana sana ngima jo guiku magine jo lupo ka angiyo sana sana jawinjo mari IKFM thoth gigin jo lupo emomiyo ok wawegi chien, gin mago iko mantiere kaunti ma Homa Bay kaachiel gi mago mabende ntiere kaunti ma Siaya. To en mani shida momako makwako jo Homa Bay gieki mago bende makwako jogo iko ma Siaya, na koro onge pogruok kata matin. Veronica,
yes,
kapod wang'iyo weche mag mental health gieki, ka wang'iyo prevalence mar issues mag mental health gieki, e community marwa. Ineno ka prevalence chal nade? Gin cases gini malo koso cases gini piny? To ere kaka jolupo nyalo konyo gin giwegi?
Ok anyal miyo ni namba mar mental health ne piny gi sani nikech ji ok oyangore.
Okay.
Dhano ok oyangore mar biro osiptal mondo owuoye weche mag mental health. Kata ka nitiere sessions mag mental health osiptal, ng'enyne iboyudo ka gin vijana ariyo adek ema biro winjo weche mag mental health. Ji okawo issues mag mental health matin.
Yes.
Mana kaka ji, ng'eny ji okawo issue mag malaria matin. Ng'ato ka wiye bare, to pok upimo malaria. Kiwinjo kowacho ni, an gi malaria mo matin.
We adhi anyiew panadol amuony.
We anyiew panadol amuony. Kori winjo, nikech ji okawo gini matin, emomiyo chando ji, mo end up ni onego ji ka ng'ato kong'eyo ni gini emochande ma o end up ni otho.
Yes.
To de dhano nyalo bedo jomoyangore mabire puonj kata ma share issues mag mental health gi jowetegi. De ber.
Okay.
De wang'eyo, de wan gadieri gi percentages ma wachiwo. Yes.
Koro ere kaka jolupo gi eki nyalo konyore gin giwegi e issues mag related gi mental health ni waseng'eyo gigo eko mamiyo gi stress. Koro gin giwegi maok ni ati giyudo support kuom jomoko, gin giwegi ere kaka ginyalo konyore gin giwegi issues mag related gi mental health gi eki?
Jolupo gin joma ochanore. Jolupo gin joma nigi support group. Support group gigi kata e beach. Nitie beaches moko ma okinyi kokinyi yudo ka ji ochokore. Ji kuongo wacho weche gi machandogi kaka beach. Eko ka ji dhi kuonde gi. So nitiere beaches moko ma nitiere kaka iluwo procedure ma jakom nyaka ng'e gima timore e beach, jakom nyaka ng'e gima chando jalupo ma.
Okay.
Koro kaluwore gi strategies ma giseketo go, aneno ni nitiere chenro e Fisher for Community ma ber mondo sama gitimo gik gi kaka jonam, owinjo bed ni giyudo puonj mar mental health kokalo kuom jakomgi kata gi jalony moro mapuonjogi issues mag mental health. So en gima ber ni Radio EK nyalo kelo program mar mental health. Di mang'eny ikelo program mar HIV, ikelo program mar gender based violence. Yes. Magi te gin gik machando nyaka jona. But mental health di mang'eny ok kele ba.
Yes.
So mental health ema lead to gigi te. Mental health ema miyo nyithiwa nikech pachgi ok otegno maber. So gin gi stresses matindo tindo, mara nyathi manyako onge pad, mara nyathi manyako onge fee. So yudo janam moro manyalo chudo ne. So yudo janam manyalo ng'iewo ne gigi. So janam be kosa gidala kucho to madam becha bende tame conjugal right. So yudo nyathi school manyalo miyo. To gidhi gitimo gini, to nyathini yudo ni en gi ich ma oyie. To nikech paro nok okwe, omiyo janam otimo gima nok owinjo tim.
Yes.
To nyathini bende nikech pache nok okwe, ne en gi stress mar pad gi 1-2-3 moko mag skul. Omiyo en bende odhi otimo gima owinjore nok owinjore otim.
Yes.
Duto gi duogo e challenges ma wakwero kaka program. Watemo mondo waduok chien kaka lesson program. Waluongo gi ni triple threat. To kade ji nyalo wuoye mental health ni motegno. de waonge gi weche ma machandowa gi mm-hmm. kata de wan gi yo ma ji nyalo ritore go e tuoche kata e kute mag ayaki
mm-hmm.
malong'o nikech mental health ka mental health ni ok stable ok inyal make decision ni anto koro adwa rwako kondom ka dwa dhi timo gicho
yeah. Iparo ni jonam gi kika ginyalo winjore gin giwegi samoro beach ka beach beach unit winjore ni ati wan e beach wa kaendi gitimo inspection gende makoro gitimo inspection e gigo eko e fishing gears mag ji gi make sure ni ati ji oluwo kiluwa mo owinjore giloso sako gimoro mabende ginyalo konyore godo e weche mag pesa gi eki iparo ni magi nyalo duoko cases mag problems mag mental health chien
aparo ni mago nyalo duoko cases mag mental health chien nikech di mang'eny iyudo ka pach ng'ato kwe ni onyalo yudo pesane moro e yo makare molos go shipene moko e yo moriere mowinjore iyudo ka di mang'eny challenges matindo tindo gi ok bedie koro owinjore jonam obed gi group obed gi circles mondo gigeng' issues mag financial stresses financial stresses gi ema lead ji kata into depression kema ema kelo kata dhaw me ot nikech kamina wino en pile tich boko ti to bete dhot torito chiemo to wuon awino to jonam to duogo gi lwete
nono
to dong bro chuno baba ni nyaka ang gol gero nikech onge gi pesa no adie to mama cha bende nikech koro embo denyo to kodwa ng'e embe ang no gol gero
temi
goye ng'ato kate koro kagin gi sako kata kagin gi support group maber maginyalo kao kata loan ma konyo gi iwegi magi medre kigin sa ap ageno ni kata cases mamoko gibiro bedo maonge.
Okay. Koro wadhi e boro ka iluongo ni stigma. Iyudo ka ma en mapek kabisa. Nikech iyudo ka seche moko ng'ato nigi shida kabisa. Kong'iyo en gi paro kabisa kata gimoro notimore ne mobuogo chunye kabisa. Lakini oluor mar wuok oko kata dhi manyo kony koluwore gi gino endo mane otimore ne. Makoro en obeda beda to gineenye ere kaka inyalo kony ng'ama nigi stigma related gi issues mag mental health nikech sana sana ing'e ni jonam thothgi gin joma chuo to joma chuo kane wang'eyo kaka society noketo joma chuo en ni ng'ama dichuo en ng'atno endo ma strong kabisa ma shida te onyalo loyo makoro ni in ng'ama chuo koyudi ni ati wuok oko idhi pimo ne ng'ato shida ma in godo iwacho ni mano ok in ng'ama dichuo motegno miyudo ka kata joma chuo manyalo wuok oko sani yudo ka ji wuok oko madhi for counseling ji dhi e therapy tiyudo ka seche moko ka shida nitiere ot dhako ema kuongo ringo dhi e therapy ng'ama dichuo wacho ni an okono kadhi ere kaka inyalo kony joma chuo mondo owuog oko odhi oyud kony ere kaka inyal tiek stigma makoro mono joma jolupo wuok oko mondo gidhi giyud konyruok
nero kamano nikech wan e yamo ber ka oganda wa ong'eyo ni ng'ama chuo en dhano kaka ng'ama miyo to pressure ma waketo kuom oganda ma chuo miyo ka ginyal kata open up nikech di mang'eny kaka isewacho di mang'eny ji ong'eyo ni ng'ama wuoyi en ochwe ni en nyaka obed rateg in kosenyuoli wuoyi in nyaka ichandri in nyaka iti matek
kuwito gi oko
in nyaka ikel koro miyo pressure ni ng'eny kuom vijana kata joma jonam oganda machuo pressure ng'eny sana to magi e gik makelo mental health issue ka koro ji te nonyuol marom dala ka an gi twin brother na onyuol odiochieng' achiel So koro ni Kenya ako. Koro ano nyalo beta beta dala. So yene manyako biyo man, mawachim dala. Mm. Ni kecheno vui.
Yes.
So yene manyaka tarik romne, manyako nyombie.
Mm.
Koro ngeni pressure ngeni. Ne nyithindo mayuwa.
Mm.
So, ande hero na. Nagombo ni Uganda wa majoluo kata Kenya mzima.
Mm.
Deber kawa timo gimilungu ni equality.
Mm.
Ngenye kawa uwe ni gender equality. Jiongeo ni nyasema nyako ya manyaka ting malo.
Yes.
To, iyo doni seche maitingo nyasema nyako malo. So nyasema uwe ito wepe. El koro chandre. Mondo koro yud kako nyalo survive.
Mm.
But iyo doka challenges ngeny. Maromre managi mag challenges mag nyasema nyako. Koro deber. Ka equality ni. Obedo all round.
Mm-hmm.
Nenye sindwa manyiri. Nye nisindo mayuwi.
Hmm.
Nije chamanya sini mawui uvu koko obi ya inamu. In 18 years, kwa kano hido kipande odi lupo.
Yes.
Tonya sini manyako ma 18 years, kwa kano hido kipande. To ingeo niye nito tofodo teni, eno beda beda da.
Hmm.
Koro, kanyo nitire challenges. Pressure mawami yonye tendo mayuwi on, ni malo wa inya.
Hmm.
To, I would urge parents ni kain janyuol.
Mm.
Teme rito nyathini mawui mana kaka inyalo rito nyathini manyako.
Mm.
To kiki bed of a protective ni keche moko nyithindo mayuwui gi bende gin weak at some point.
Mm-hmm.
Nyithindo mayuwui matinde en nyathi ma kidese to en koro en odesore maonge gimonyalo timo.
Yes.
Koro ber ka ji owuoyo, ber ka ji owinjore, ber ka ji opuonjore.
Mm.
Mondo issues mag mental health gi odog piny.
Mm.
Pressure ma wamiyo nyithindo mayowuon bende ber ka wadwoko piny.
Mm. Amor nikech un kaka migao utimo programs mag HIV kaachiel gi mago mag mental health. Aneno ka e sekta mar HIV koni endi, osetemo matek kata migao mopogore opogore osetemo matek ma odeal gi weche mag stigma ma otieke kata obedo ni pok orumo kabisa to stigma mane nitiere e tuo mar HIV chande sani ok en malo kaka ne nitiere sani gin migao magi kata chenro magi manutiyo go ma ne migepe otiyo godo e tieko stigma chande e weche motenre gi HIV chande ma inyalo bed manyalo bedo borod okele weche mag mental health niendi mondo koro stigma niendi odog chien ma koro ji nyalo wuok oko ma dhi yud kony mowuog ayanga wach ni anto asebedo ka an gi dangni mar paro to kuma chope ni to oinga ma koro nyaka wuog oko kadhi ayud kony.
Migepe ng'eny ma konyo weche mag HIV kata HIV stigma reduction duoko stigma mar kute magayaki peny. Migepe ng'eny nitiere LVCT Health, nitiere NSBCC ma National Syndemic Responsible Council ma watiyo goni. Nitiere EGPAF. Nitiere nyaka Ministry of Health marwa ma Homa Bay.
Yeah.
To gigi te ka wariwore kumoro achiel. En gima ber mondo kayo yudo ka in gi kute magayaki. En gima ber ka ichako thieth chon.
Yeah.
Pia yanga ichako thieth chon. But di mang'eny chon ni yudo ka ng'ato nigi kute magayaki to oluor. Olorore e ot. Opondo ni ji. Tiyudo ka gini chame ma by the time odhi e sipital oyudo ka koro self ne osebedo mayom yom. Koro kom cham yath mochako duogo e system kao ni ndalo mang'eny. But ka in kidhi tifwenye ni ndi kute magayaki to iyango rite dhi opimi moketi e yath idago ngima ma normal mana kaka ng'ata ng'ata. En mana ni koro in gi kute magayaki nyaka iritri nyadiriyo maloyo ng'ama ni sawa.
Koro, kaka notimo early detection mar HIV niendi, be ntiere kaka unyalo time ne jogo ne mental health mondo issue mar mental health ni mondo ng'e ni gin ji adi manyalo bedo ni nigi shida nikech ma ang'e ni en gima kitimo kata an awuon niendi ibiro yudo ni antiere gi gimoro matis kata ok obedo ni ati en gima osebedo advanced makoro chope depression cha to samoro en kata stress moro ting'e ni matis niendi ema bro the advanced makoro chope depression wacha machopo koro kuma nyalo bedo ni ati akao ngimana nikech koro gini obemba.
Mental health kony mondo ng'ato konye mental health en ni nyaka ibed ni oseyie ni odwaro kony. Nyaka ibed ni isefwenyo in iwuon ni gini to koro chanda koro an nyaka many femi ma wuogo. To ka in gi issue moro machandi, for example arepo ng'ato. To karepo ng'ato, to gini chanda, osemaka, ma osetueya, ma aseduogo dala. To gini chanda, to kanyal nyiso ng'ato ni, neni anto to gita, narepo ng'ato. To gini osechanda. Kori ngini okiyot mondo iufulri. To kiyie ni yangori ni fulori mane chakruok mar kono.
Yeah.
So, ng'enywa ok ohero fulo. Atiyo gi example mar rape nikech rape ng'enyne ji ong'eyo ni jomachuo ema repo ga ji.
Yeah.
To nyaka mon repo ga jomachuo. To dhako korepo ng'ama dichuo, ng'ama dichuo ok nyal wacho ni dhako no noripa nikech ibiro wacho ni ing'ama nade ma dhako repini ok inyal tiyo. Iwinjo. Koro ing'e ni di mang'eny gigi chando joma chuo to ka ginyal wacho. To de ber ni ji nyalo yudo safe space ma ng'ato nyalo biro to wuoyo gi ng'ato. To nitie joma protect confidentiality is very important. Ka ing'eyo ni anyalo wuoyo gi Vero, to ka wuok machope chiro to mbaka na ni chiro. Ere tiende mondo awuo gi Vero.
Ok inyal dhi wuoyo kode.
Don koro ato atoa gi sita. Koro mago e some of the challenges momiyo wadwaro professional managing confidential ethics mag confidentiality. Mondo kata ka jowa yangore ni biro wuoyo kodgi. To gin gadira ni weche gi ok bi chopo ko yam. Yes.
Jawinjo na moro nigi penjo, John kantiere mauta penjo ni mental health niendi en problem ma affect nyaka nyithindo.
Mental health affect ji mopogore. But di mang'eny nyithindo ok oyang ga ni mental health affect gi. But mental health affects nyaka nyithindo nikech inyalo bet gi nyathi ng'ato midak go to kiwango mi itrite go gi en ok one ni owinjo to his or her satisfaction. Oneno ka gini isande. Koro nyathini gini chande en e skul oling' aling'a, en gi jowadgi ok otugi, chando nyaka nyithindo
matin. Yes. Penjo machielo en ni ere kaka inyalo ng'eyo ni nyathini nitiere kod mental health issue? Kaka janyuol nyalo ng'eyo ni nyathine nitiere gi mental health issue?
Nyathi matin, di mang'eny nyathi matin onego bed most yudo ka nyathi matin en ng'ama active. Gin nyithindo matugo. Nyathi matin kineo tuo monur, mano tuo sana. Ng'enyne ibo yudo ka en gi malaria to en pod otugo atuga gi jowadgi. Koro konur to as a parent onego bed ni insensitive to behavior mar nyathi. Koro behavior mar nyathi ko change sometimes onego bed ni in gi approach ma ing'iyo godo nyathini continuously.
Okay.
Yes.
Sama wang pod wang'iyo weche motenre gi wach mag mental health yeki, nitiere gino komiluongo ni coping strategies. Sama iseng'eyo ni koro shida ni indi to an godo, ere kaka kuyo, ere gigo eko manyalo timo mondo koro gini endi kik chama kabisa, kata ka dibed ni ati pok abedo gi shida gi eki, ere kaka nyalo ritora mondo kik abed gi shida mar mag mental health gigi, mana kaka nyalo wacho ni ati malaria kadwa ni mondo aritra kika yud tuo mar malaria niendi to nyaka ninde bwo net mar suna mo othiedhi. Ere kaka afya marwa mar kiakili niendi to wanyalo rito mondo koro kik wabed ni koro wachope level ma wanyalo wito ngima wa kotenore ni ati shida ne obembo wa kabisa.
Okay. Afya ni mar paro. Irito gi behavior. Afya ni mar paro, nyaka irit gi timbeni. Nikech, for example, kachon noka madh kong'o. To kinda alogi amadho kong'o nikech group madonjo. Osiepe nadwa ni mondo koro nyaka waba, nyaka wago sherehe. To wego sherehe ka to an adhi kodgi to kamadh kong'o. To kidogo kidogo gi influencer nyaka mag ko.
Yes.
It's basically behavior. Mental health and behavior ema nyalo miyo ng'ato dak maber e pache.
To koro kuang'iyo weche mag iluongo ni first aid. Ntiere ang ni ilere matut gi dholuo ng'ato ka nini moro mako kata ka uyudo accident moro matis, ntiere moko ma nyaka miye thieth mimiye mokuongo kapok otere ir laktar mondo oyud thieth chande e weche mag mental health gieki. Adokot ayudo ka jiranda nigi paro kabisa, kata yude ka kuro osemako tolo odwa ng'ao. An kaka ng'at mantiere kaendi ma ok en jalony e weche mag mental health niendi, first aid mane kata kony mane manyalo miyo ng'at niendi mondo kik ochope step mar ni onyalo kawo ngimane chande, kata obiro wuon opimo na ni ati an ma gima gima ema kale to an awuon aonge lony aina, ere kaka ng'at niendi ananyalo konyo?
Kapok aweu, di mang'eny idwaro ni imiyo ng'ato kinde ma pache nyalo duogo, ma kiwuoyo kode tiwuoyo gi ng'ama pache nitie kamiwuoyo kode. Koro first aid en miye time mondo pache oduogi, nikech ng'ama ochwanyore for example, ng'ama iyo wang' madhao, imiye time mondo o relax mondo iwuo kode ka koro un e same level. Koro aparo ni time no is most important.
Okay. Ka pok itieko, nikech mae maduong' ogik kabisa, ere kuma janam ma koro nigi shida moro odwaro ni ati oyud konyruok, kata en aena gi owinjo ka wiye opong', odwaro kuma onyalo dhi wuoye mondo wiye ni ogonyre matis kabisa. Kata ne odhi e nam kocha to o experience gimoro ma obuogo chunye kabisa, samoro nyawadgi jowetegi mane gidhi godo nam kocha odhi gidhi gilutore pi, gitieko kata ndalo ang'wen kuro, jomoko otho, ene mo survive kende. Sama ene mo survive kende niendi, iyudo koduogo mwalo koni to gini affect, ere kama ng'ani nyalo yude kony kata nyalo yude support?
Kami yaw de kony en ni inyalo dhi osiptal. Most preferably idwa ni mondo ng'ato odhi osiptal most of the time.
Odhi osiptal mora mora.
Idhi osiptal mora mora, so you address issue ni no. Ibro yudo daktari, wata sami idwa ni daktari. So daktari kipimo ni todro direct ni sama inenge ne. So akwayo ni mondo kira wewe. And the end is not here, but you know, I'm going to come on for your time. So, So, ka ngato nigi uso kata en gi penjo, inyalo manya e namba na 0700 781 310.
Okay, erokamano kuom yudo thuolo mar tudori kodwa kendo konyowa e weche mag mental health. Sawa, erokamano jawinjona mane okete nyakalondo mari KFM ondamo 88.3 3 kane wantiere kod Veronica Aono mabende nigi lony e weche mag mental health kane wang'iyo weche motenore koda karito ngima sana sana mag goigo mar afya maro mar paro nikech sana sana ndalo mang'eny wang'iyo goigo mana ma physically mama wanyalo winjo kumoro malit kani kato lit to ma moko winjere niendi to seche moko waweyo ga chien kabisa. Bende ka in gi penjo mora mora ama idwa penje kata ntiere kuma idwaro yude kony moro to kinyinen ka jogo iku mantiere machiegni kodi inyalo mii konyno tinyalo tudori kode namba 0700 781 310. Dakika 9 sekalo kanyo bang sauchiel mar odiochieng' nyinga en Wan Kiofenis ka chenro en Tango Luoyam. Isayo kwego winore okoa kawuok sendi wachiko kwe motola.